Promoter na bib, naamua kumpigia bila ibwa na jisif. Mindo SA the bingo, yani nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnaosota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana, alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometa zimekata na kununua dolandano, tilipe kabla show na uendo wetu msimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Wamini ways ukimona tu na mpakes. Promoter majalada na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangomia sigara. Mudo na vipenda promoter anasema jala. Husu fala kivipi mini jitoe kafara. Mekuja fanya biashara, umekuja kuleta masiara. Naona unadharau, yani umesha niona sakara. Alipo niata hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo nchichwe fegi. Mapromoter wote hivi mnanisikia. Sumkisikia nyimbo mnajifanya mnasinzia. Ikianza kuimba mara ghafla mko bize. Hamna cha bize hapa, naomba mtusikilize. Nawakilisha hiki kilio kwa niaba ya wasanii. Hawa naimba rap bendi hata kama R&B. Sasa kwa ufupi Ngosi na Jeti nasema hivi, show zote maelewano hapo tisibishane. Kwa nini kabla kupanda jukwani tisimaizane? Kia mtu afika chake, ndio maana yake. Msanii amjemwika afu mnatumia jina yake. Matokeo yake inaonekana sisi tunaweka makozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki mkazi yangu, sitake kunichezea. Unajifanya promoter kumbe unadembea. Umenita niimbe show zangu mimi za muhimu. Nakuja sababu mashabiki wetu sina mashine sana. Nimeshuka jukwani promoter wangu ndani. Nikutafuta kama sama na kutafuta fulani. Kwa mtaji mimi nasema hapa hata iwezekani. Kuanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Kobogi unajua unamwambia.
Eti msiofu bana tano uliambia. Afu kwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa mimi sitaki hata kuwasikia. Fanya unavyoweza ya langu lazima kumpatia. Kama mpombe mnazi tunaunywa mpaka shiti na ukimbia. Mapromoter nasema mapromoter jamani,
takulipa laki nane lakini mkataba shitaki. Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki. Nyambafu.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo nchichwe fegi.
Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo nchichwe fegi.